tumeagree. NASA imekufa sasa. Tumeambiwa His Excellency Musalia Mudavadi aendelee na mipango, na tunatembelea Kenya nzima tukimuuza kama presidential candidate wetu wa Amani National Congress. Na kwa sababu Amani National Council ilimandate yeye atafute marafiki, na hiyo ndio mambo tumeweka kabisa mikakati, na tumemwambia aendelee kutafuta marafiki ambao tutatembea nao hii mwendo wa yeye kuwa president wa hii nchi ya Kenya.